ukuthi I do. Sivele sambe soyithu. Ngene ndaweni kudlala ustoki. Bathi udlala kamnandi. Awu shapana. I didn't touch stuff. Ngimazana. Ufuna ukuhamba nayo, ngifuna amanamba. Nala bantwana bahle bayakala. Barge dripatata. Matu manege star. Agi khatalas.
Superman.